samaki wa majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati nayo nipa sijawahi ona. Ndani juu kifo cha mende chali, party to party, Monday to Monday. Ndani juu party to party, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby,
Vicky Bandes.
Hey, you are wewe, wewe, wewe wangu wa moyo. Ulivyojaza nipo moyoni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivyojaza nipo moyoni, hakika wengine sioni. Zawadi wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Wewe zawadi wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Body to body, body to body. And I need you, body to body, Monday to Monday. I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such.